aintloaded.com. Ude.
Ude chika. Gege. Miangwa, minu kwanza, miwana kwanza.
Lucky is on the market.
Sankelewa, kelewa, kelewa sa, sa mena kwanzi. Ude chika. Kwanza mina, mia kwanza mina kwasi.
You can never fuck me, you know.
Sankelewa, kelewa, kelewa sa, sa mina kwasi.
Ude,
se no pe, sangwe.
Gege, ta, ude chika.
Kelewa, kelewa, kelewa sa, sa mina kwasi.
Imalamu, you can never fuck me.
Iche na zizi chumbada, na taife.
Yama kwanza na umu.
Iche na zizi chumbada, na taife.
Abulo makala, you can never fuck me.
Kwanza mina, mia kwanza mina kwasi.
Mia kwanza.
Sankelewa, kelewa, kelewa sa, sa mina kwasi.
Abulo makala, mbrigoda kala, you can never choke me, you know.
Mburumbada, mburumbada, mia kwanza mina kwasi.
You can never fuck me, you know.
MEC, brother, mo daddy, mo chai, tata umpai.
MEC, onyeko.
Smart coin, no, daddy, mo brother, mo chai, tata umpai.
Smart coin, you have already made it tonight.
Sabati, daddy, mo chai, tata umpai. Miwana kwanza,
kwanza, kwanza.
Sankelewa, kelewa, kelewa sa, sa mina kwasi.
Ude chika.
Se no pe, sa wi.
You can never fuck me now, you know.
Sankelewa, kelewa. Kelewa sa, sa mina kwasi.
Lucky is on the beat.